Jordan. You know it, you know it, you know it, you know it.
Bizzle,
you know it. Nilianza, nilianza, enzi za ukoo, kibado leo, kibado nanga. Mother ali haso haso sana, shule nilimada na tulipata kwa changa. Nikiamka mishtuka sana, kulikulendaje ndo tukafika hapa. Tulisota tukasota sana, but kwa give up na shukuru jaja. Kuchangisha nilichangisha mama, na kupuka pesa zako zile zote za chama. Walikula kila siku nyama, sipale kando ni mate tama. Mama, natamba, na wish ungeona venye sikuzi nanga. Tama, niliacha, na kula nyama zote zenye nafa. Mama, natamba, na wish ungeona venye sikuzi nanga. Tama, niliacha, na kula nyama zote zenye nafa.
Baby,
nasema baby. Anadai na mtoto akililia wembe. Atawai nasema baby. Anadai na mtoto akililia wembe. Atawai walai mangwai. Sezi lai deli niko hai. Stawai chocho hapa kule na hai. Napa, nanga, tuwa moshi daily shada. Na shanga, mama, na wish ungekuwa asapa. Magucci na Prada, ungeva kila kitu nataka. Bamba, za white, kablo kaichini wana wife. Mama, natamba, na wish ungeona venye sikuzi nanga. Tama, niliacha, na kula nyama zote zenye nafa. Mama, natamba, na wish ungeona venye sikuzi nanga. Tama, niliacha, na kula nyama zote zenye nafa.
This dedicated to all of you that got successful too late. We got successful too late, mama. A-Town the Don.
Mama, nanga, na wish ungekuwa asapa. Mama, nanga, na wish ungekuwa asapa. Nani, 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 nani. Number nani, nani, nani.